Why are men nowadays taking too long to get married? But tell me, why?
But society may change.
Give us your wisdom. Mic testing, 1, 2, mic testing, woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Asi, que me gusta.
Hey, wadau, watu wetu.
Na wadau dates, unasahau kwa nini?
Dates. Unasemaje bana? Unasemaje uko fiti?
Namna gani?
We are back.
Like we never left.
Like we never left. And now we have a new intro for every other week. Do the rate at which to the derail ourselves.
Ah, wazi.
Ndio mko mkiuliza tuko wapi?
Vijana walipotelewa.
Na mbona tuweki podcast?
Manze.
Lakini msijali, nataka tukwambia tupangwingwi.
Hatupangwingwi.
Hatupangwingwi.
Imagine ni yetu. Jishughulisha na yako.
Eh, tumeanza na bad.
Unajua ukikaa huko nje unakuja kujua manze. Vitu zingine si must.
Si must by the way.
But you are back, manze.
You are back due to circumstances here and there.
Yeah.
Including kijana hapa kufanya mtihani.
Ah.
Lakini ni mtihani ya mwisho. The man is now free.
Man is now free.
Uh-huh.
Man's free. Must not hurt.
Man's free.
Man's free, manze. Sasa manze, mritafute mtanipata. Bisa kini text ati uko wapi na ku reply wewe unataka nikuwe wapi.
By the time your text la hiyo ushaanza kuvaa viatu.
Eh bala nishapanga ngonavalia kesho wewe unataka nikuwe wapi.
Sasa ile ndo unafanya world tour kupatikana Lagata for the first time in a long time.
Acha nikwambie unajua kwa sasa hii ni the first time in a long time. Sijalala kwako. Unajua squeeze kwanza hii mwaka nimekuwa na phobia kulala kwa wase. But say in the first time in a long time lala kwa wenye. After a funny thing, first time in a long time naamka past 8. Sijui nyumba yako kuna nini mse. Jioni mzee kuamka before 7
hapa. Starehe. Okay, ni Lagata sio starehe but kuna starehe.
Sijui nililisha nini jana.
Joke kuja huko kwangu na kulisha vizuri na kupatia mahali ya kulala. You rest like a baby. Huko kula kuset alarm. You rest. Very important thing in this house is sleep.
Hey, lala uamke. But anyway, manze niko free mbaya. As in, hii, so hii niko world tour.
Congratulations kumaliza shule. How does it feel?
Now, let me address the nation right now. It's been a long time coming.
Lights, cameras, action.
I want to thank my wife. I want to thank my girlfriend.
In absentia.
In absentia.
In absentia.
In absentia. You know, I want to thank myself, you know, for this far. Ojo by the way, nikaandika hii please acknowledgement pale kwa project. Nilikuwa naandika nikidelete na shangaa sana acknowledge nani. By the way, nilikuwa andika.
Baada
nilikuwa like sasa nimeandika huyo jamaa.
I have put significant effort.
Investment.
Invest financially, spiritually, emotionally.
Alafu sasa nikibalisha niko na
mwanzo
ya jishukuru but ati
moral support.
No, who's giving the other moral support?
Yeah.
Oh, okay. I thought you are teaching me morals.
Uh-uh.
And I'm the one who is teaching you morals.
No, they are teaching
me. Do you want us to go there?
Tunaweza, tutaletana juu. I have the whole day. It's a holiday.
Holiday. So unasikia sasa. As in...
So uliandika nani na nani?
Sasa niandika mapero. Then Mr. and Mrs. Mutahi. Of course, nika kuandika pale. Alafu sasa, I wrote, asa nikimaliza, nikasema, and much more so to myself.
Much more so.
For the tenacity.
Hey.
And the effort.
Hey.
And the endurance.
Uh-huh.
And the intelligence.
Just kio kionja kizuguka hiyo.
Hey, kipuja to myself kujishukuru, my friend.
Uh-huh.
Hey, nikajishukuru pale manze. And then, manze, finally, you are done.
Mm.
Ujeni kuna ngoja kupatwa na excitement fulani hapo lakini ili disappear after 24 hours.
Mm-hmm.
But sahi I'm out here kutembelea kila mtu. By the way, sipo kutembelea sahi huyu. Ujishuku kai ni best ya huku.
By the way, ujeni nakuanga hivyo after a while. The excitement uisha.
Bana, inapotea na die down.
Miangu ilisha hata hiyo day.
Walai.
Niko like, so now?
Yeah, what next?
What's next?
By what are you doing?
I'll ask you that question. What's next?
What's next for me? What's next for you? Someone at church pale. And the man himself, Mr. Magic. Mr. Magic alifanya some magic pale. Katuambia, someone ilikuwa, what's next? What you need for the next season? And go like, any timely.
Timely, lile sabo unasemanga hii ni yangu.
Hii ni yangu, nimetoka church na neno langu. Mungu amenileta hapa for a reason. What next? I don't know, I have no idea.
So hivyo ndio walisema hapa, hivyo ndio unasema.
Ah, hivyo ndio mimi nasema sasa.
Yeye alisema ni si copy paste.
Nilikuwa namngoja aniambie hapa message for Caleb.
There is a man called Caleb in the building.
There is a man called Caleb in the building.
You are Caleb, son of Butai. Please come to the altar.
Ah, manze, to my shock, manze, to my amusement, manze. Si yako na message ya Caleb Mutai. Eh, sasa manze.
But alisema nini? I'm interested.
Alisema ukuje church next Sunday usikie sasa. Sasa ni kuhusu nini? Wacha kuwata kanisa. Kucha kanisa.
Your brother.
But anyway, like sincerely, manze.
Yeah, so what is next for you?
Wajua, yeah, I think sahi in the meantime, sahi I'm taking a break from everything.
Uh-huh.
A break from thinking, ni mana leo naongea ujinga.
Mwako kifikiria sana miaka nne.
Yeah, kifikiria sana miaka nne.
Crab sana.
Ah, man. Yeah, a break from so many things. I just want to enjoy life, to take a break. Like, sahi, deck na January, si plan kufanya anything. Like, Jan, so in a job, nini hassle? Na take a step kidogo, a step back kidogo ni... As in tu nipunge hewa. Juna jesa nikiingia sasa marathon vizuri. Life time peleka mbio. So I just want to take a minute and rest. I have so many ideas of what I want to do in my mind. Ujia pia Mungu apanguingui.
Ende upanga.
Ende upanga wazi. Uwe fanya vitu zako hapa hivi Mungu kwa like. Kisa uwa anafanya nini sasa. Unadu.
Kuna msali andika. If we should God our plans, we would... Laugh back to Kaya.
Yeah, man. Hey, do shanga.
If you want to make God laugh, show him your plans.
Man. Kau kwa tukora bonga na yesa, yu aniambia osu jini fanya hivi. Mia kili yangu yiko hivi vingine. Mse mingi aniambia. By the way, nasuma book fulani hafo. Hii book unafuta futo usome. By the way, imasomo inaishanga lakini.
What is the title?
Naitwa Seasons. By Murithi Wanjao. Murithi Wanjao. Uni mse fulani hapo very important in this nation. Mse anasema
sasa ni all seasons. Yeye ni mesoma bro.
Yeye
ni mesoma.
Eh, umekuwa tu all seasons. Na mafocus inso wako pale.
seasons ni buki na semaji.
That's a seasons. Mse anongelea kuhusu. Hey man. It's been long since ni record. Mshana angalia kuhusu seasons za life na vile zina affect vile umetan saa ya, nizim vile umetan up saa ya. Alafu ana explain vile nafau kuhandle different seasons za life. Alafu anasema saa hii mseng in the mid-20s. Unafau kuna fikiria kuhusu kuhave mentors in your life. It's good to learn from experience. But don't learn from your experience. Learn from the experiences of others.
Yes.
So, nilikwenda kushow you Wednesday nimepanga mikakati ya kupatana na watu kadhaa.
By the way, it's interesting tumekuwa na hii conversation before tuanze ku record podcast and I was basically telling you the same thing. Nomaana kwambia nimesoma hii book. But your plan yako ni fit because first of all my advice is usikuwe na pressure.
Exactly.
Usipate pressure. Kwanza wewe ni well lucky. You're lucky to be the last one. Una pressure.
I'm missing the pressure.
Rent ikikataa mapero. Next month leo balance kidogo unalitafuta.
Nakutafuta.
Na mimi napotea lakini tutakuzana. But anyway, usikuwe na pressure. Alafu ukuwe willing to work for free.
Chunga usito ya advice sensitive kwa podi. Uzo zingine uniambia inja.
Uko willing to work for free. I think you know this idea.
But they work for free ni kitu mimu sana.
Because kuna kitu talan. Na siyo tu chenye talan. Ukifanya kazi fiti. The moment there is a chance.
Unaweza pata opportunity.
Unaweza pata opportunity.
Waja kulikuwa na hii debate a while back. Itaimat cafe walikuja na history ya competition ya graphic design. alafu akasema unalipa na exposure.
Alafu
asakazua. Of which man ni, okay, ni sama mbaya but ni sama ufiti. Juu the moment unalipa na hiyo exposure, like acha kazi yako is speak for itself. Unaweza get more opportunities than you would get as you kulipa to you like 100 G's na nakwambia bro.
Huyu ni hizi competition so wanapatanga more.
Yeah.
Sio ile ndo wamepatiwa in cash or check.
Yeah,
or whatever.
Exactly.
Ni more of hiyo kujulikana.
Yeah.
Unapata amepata cheo fulani. Kuna mse alitengeneza logo ya EBL.
Mm.
Simple classic logo.
Yeah.
Alikuwa jamaa wa studio MMU.
Unafuatilia hizi stories za EBL. All seasons.
Really designer mse.
Okay.
So, umse saini art director some creative company uko nje.
Ah, eh.
Na hiyo time alikuwa student tu yani. Yeah? Although alilipwa milioni but unaona alipata more than just that 1 million. So ni poa unapata hiyo exposure.
Exactly.
In design tunasemanga nikikucharge sikucharge for the work done. Nimefanya hiyo kazi na 5 minutes but nikikuitisha 5
oh, minutes. Na kucharge
I'm not charging you for the 5 minutes. I'm charging
for
you
for the 5 years.
10 years.
About 10
nimekuwa
years.
Nikilearn kufanya hiyo kazi in
bana.
5 minutes.
Man.
Unaget?
Eh hey, manzi.
So hiyo 10 years sahi or 5 or 2 or whatever unafaa kuwa ukiconcentrate on.
Exactly.
So that you're efficient at what you do.
Yeah.
Wala. So ukicharge watu utakuwa na charge watu hiyo kazi yenye umefanya hiyo time.
Yeah.
But hiyo process yenye imekuleta kufanya hiyo kazi.
Eh hey, kabisa. Mm. Yeah, so hey, mimi na plan to commit some 1-2 mentors hapa na pale nisikie. Eh hey, manzi life hacks ni gani kidogo manzi? As in patika blueprint TV ya maisha.
Eh bana na Mwana. Surprise to Jabook session na mimi bana. Kwani siko kwa hiyo list yako?
Hapana man.
Eh na vijabili kishukisha hizi biwadi zangu wisdom uteremka.
Unless deployment wangu manje juu mimi niko na wisdom hapa hivi. Eh wisdom yako, wisdom yako si yabini. Ni all seasons manje. You get that?
You want wisdom for all seasons, my friend. You need wisdom for winter, summer, fall. Hizo zingine zote.
Winter is coming.
Winter is here. So talking of winter coming, bana. Kuna show ilikuwa inaitwa Game of Thrones.
GOT.
Fantastic show. Amazing show.
Hiyo show iko na divided opinions.
Amazing show until the last season at the very end. Akachoma.
Akaribu story.
Something very close to that happened like yesterday.
Yeah,
I think it will take me forever to recover.
Mi acha nikuambia by the in my life, yeah? Nimekuwa na heartbreak moja baridi. Unajua inasemekananga umeikuwa na heartbreak.
I think so. Isipokuwa ya jana.
Yeah, isipokuwa ya jana.
Yeah. Hizo zingine hata zinakaa maina.
Sasa unajua unaambia wangu ika Nairo. Lazima upitie heartbreak moja baridi.
Character development
pale. So mimi nimekuwa na yangu lakini manzi jana hata
jana ilikuwa mecha.
Jana nilikuwa nalia bana. But then jana machozi ilikuwa tu like
manzi.
Pale tu chini na moja tu kutoka.
Bad.
Like
hey, in case you don't know tunaongelea nini eh?
Yeah.
Kuna kitu naitwa Formula 1 racing. Car racing.
Formula 1.
So we happen to support our boy Lewis Hamilton pale.
Papa Hamilton.
Yeah. So the guy was in control of the race, man.
Yeah.
Everything was settled. Tulikuwa tushaanza kucelebrate.
Bana.
15 seconds ama ilikuwa 17 seconds.
Yeah.
Before, ahead of his competitor.
Yeah.
So but the directors had other ideas. They decided to give the race to his competitor. Blatantly.
That
eh hiyo ilikuwa mbaya as in hiyo ilikuwa daylight robbery
hata tuko to record podcast leo juva sasa imeisha bana
daylight robbery wase of course Max deserved to win
definitely
he's done a good job
but the way he won it
is the problem it was basically handed to him after
man.
All the hard work by Lewis
man jana nilikuwa emotional mimi sijaikuwa emotional hivyo for a long time
yeah, ilikuwa mbaya and I think it was all over hata Twitter ukiingia
unajua kilala liko na wata na Lewis manzi
so ingia Formula 1 but it's not too late
jana usiku nimeota na wasi wawili Lewis Hamilton and the fulani hapo.
See your life. See a lot about your life.
Sasa nikajua, avoid umschana. Otherwise, unaonesha utapata heartbreak. Umepata ya Lewis.
Utapata heartbreak kama Lewis.
That
was hurtful. your stuff really happened, bana. Daylight robbery. But there's always something to learn in everything.
So what
and
did you learn?
For me, what I learned, I was very impressed by the reaction of Lewis and his dad.
Oh, yeah.
Amazing.
Yeah,
as super, in, super after super being humans. Robbed, they were still sports. They still had the sportsmanship.
Yeah,
they still had the grace to congratulate the winner and to celebrate with the winner.
Yeah.
Compared to last week, when the champion, because he's the champion now, when the champion Max lost a race, one race, that was a championship. Alafu kwata hizi salibiana, hizi celebrate. So for me, that's what
I never support the guy.
Because mimi venye nilikuwa nasikia. Imagine what Lewis alikuwa nasikia na bado alikuwa na grace ya kucongratulate watu, even his dad. Bro.
Good work.
Even his dad. Bado alikuwa na hiyo grace, bado alienda. Akasema congratulations to the winner. Ingekuwa mimi huko ningekuwa tantrums kila mahali mahali. Ningekuwa nimeturn kila kitu upside down.
Speaking of competitions, kuna kitu mengi kwa mind yangu hapa sasa. Umekuwa na competition kupata dem na boy. Na alishinda.
But of course, are we even discussing this?
Oh, the other one. Hata singeuliza hata.
But funny enough, something we've worked on with my therapist, Kitamu. You realize every time I'm in such a situation, Kitamu tulongea earlier this year. every time, my dad is serious. We've been going to therapy the whole year.
I know.
This was earlier this year. So, to realize, we figured out, every time I'm in such a scenario, me withdraw, na chaumse mingine apate an advantage.
Exactly. And we go kwa the same scenario.
I always do that. Me kwa like, okay, there's a kwa na like ude, but staki ku push, because first of all, itakuwa weird. Alafu number two, nataka kumbate hiyo space for her to make the decision.
Hey, wallahi.
Sometimes 50% time it works.
You lose.
The other 50%. Jamali baride tu mtu bana.
You're a loser. Okay, that we know kwati kuachia mse space manze ati make decision. Budo na lose manze.
So what happened? Niambie.
Narasa unikuza tu swali nione kama una lose graciously manze. Unaona unamwambia yeye manze bro, congrats manze.
Hiyo ni kitu nafanyanga. Always. Always. As in the fact I'm willing to withdraw. Mi kwanza niko sasa na boy dio dem.
Hata mimi siwezi. Niko kind of in the same scenario. Jo takuwa very careful is chove hapa.
Okay. Kind of sensitive hivyo.
Acha chill.
Acha story mature kidogo.
Acha niseme ala. Kwani iko nini?
All right. Shoma kabisa.
Tabif nikichoma. Sasa niko kind of in the same scenario. Unapata like msira dai mtu anadai. Na mimi nikaa mimi siwezi bishana. As in man, I mean like episode 5 hapo tulisema madam si tu kama disciples wa Yesu.
Na ndio ulisema.
Mimi ndo nilisema.
That time you were very hurt. You are very hurt man. Chumio usikuje kusema hivyo the next 2-3 weeks ukuje utambie the same thing.
So mimi niko na mazi. Yesu pita na mazi kwa niko nini? I miss die. napatianga mse my blessings. Hey bro man, all the best man. Chami nijishughulishe kwingine. Jo nikuambie kaka, tunaamini ni game yangu. Ai game yangu kwa juu mse.
Buda. This world is full of Michael Masses. Unaweza kuwa wewe ndio unaongoza championship.
Already could
17 seconds before, your opponent. 5 laps to go.
kuna kitu nimekushow off air, nimekushow kuna mse fulani nilikuwa nilipeleke out a while back. Alafu nikona amepost kwa status yake. Ati if you're planning on taking me out, consider buying me some pineapple peppermint. Alafu kaniambia si mimi pekee nimeona hiyo stuff.
Si mimi pekee
nimeona hiyo stuff.
Ni wote mnaweka hiyo pineapple mint kwa budget. Ata enjoy tu zero zote.
Ukichapa screenshot ya hiyo post hapo tu ukao kukumbuka pineapple mint nafaa kubaya mtu. Kuna jamaa vingine pahali.
Hata labda ija tu bado ana ride.
Ija tu bado
hapo na budget.
Au kwa palo na panga basi hivyo. Ah man. Acha. Wacha nikuambie, acha like sincerely kukatiana ni hassle man. As in tungia avoid tu hassle yote tu.
Kukatiana.
Unaamka tu na bundi wako. Saa. But your juicy marriage, marriages za kitambo manzee. Mimi hata ninge prefer your stuff sai. Ina kusave hassle mingi sana.
Just so
that. Sai acha ati utafika mzee. Acha vile ni ngumu kupata mzee na kupenda na unampenda. Sasa hii umpendaye akupendi, unayempenda akupendi, anapenda mwenye.
Hadi zo ngumu ukokuwa ukisikiza bro, it is bad. it is bad.
Zibadia ona si. Zi, your stuff like sincerely speaking, like pata
zilikuwa zikiwaka.
Kupata mzee ni na mutually agree ati oh tunapendana. Something rare.
The reason why arranged marriages ilikuwa zinawork. Because kuna hiyo nini the is it objective or subjective? Objective decision.
Yeah.
Naona. Sasa hii wewe una make decision based on what you see exactly. Or what you feel.
Yeah.
It's a time in the old days, in the days of old.
Mhm.
Ulikuwa unapata decision imemekiwa maybe due to character. Personality.
Exactly. Na, familia yao viliko hivi.
Familia yao na familia yetu nini. Sometimes even politics.
Yeah.
No, hizo family maja sama vitu kaa hizo.
Exactly.
But the beauty about it ni ati you know nothing about the other person.
Zingefanya tu ya politics ni oe nini.
So you wait. Get to learn them with time. Na kumbuka because you chose someone with good character, what you are learning is not their character.
Exactly.
Because ukilam they have bad character with the retract, with the retreat. But you're learning venye wanafanya vitu zao. Unaona?
Exactly.
So, sahi I think chenye nitafanya tumemaliza shule, nitaenda huko nje nikutafutia mtu.
Bana nitafuta.
I will choose someone of good character.
Me I'm ready.
Good behavior.
Yeah. I'm ready.
Niambie hizo physical characteristics pia ndio nikuje nikuletee spot on.
Miss nanga preference.
Alafu akula kudate ni kuona direct.
Haya pana.
Sasa ile plan arrange to marriage.
Si arrange dating.
Si arrange dating exactly. Utaachana tu.
Ai. Sasa ukisema hivyo bana. But anyway, unajua. Watu unajua kwanza in the last like 2 months or so, 3 months, hii season ya November December. Manzi maboys wangu watatu wameoana man.
Boys wako.
Azima beshte zangu. Si nyinyi usi jesao. Mbeza kushuka beowa.
Mini beowa. I am married to Christ. See, I'm the church of Christ. And Christ is the husband of the church.
Yeah, amen.
Amen. Hallelujah.
Asa mewana man. Azin. Mbeza rusuna uko like. Hey, yeah. We.
Pressure.
We spot pressure. So as I come to the corner bachelor's party kwangu yeah one of them as I can uliza mzee kale mbona ukiwa lide kambio basi
that's a good question
sasa nipatiani kedo 7-8 years I love to revisit this story.
Kwa hiyo aliachana na haya kwa like
I want to say you basi.
Mambie, juzi naongea na mama kwa simu.
Mhm.
Mama kaniambia ati alienda harusi ya beshte yangu fulani.
Eh.
Ndio chaje alisema, by the way nienda harusi yangu. Ni unakumbuka mlikuwa na yeye Destiny? Alioa. Sasa nilikuwa harusi yake last week. I am just saying.
I'm just telling you so that you know.
If I knew what?
Apa mwaze na tupiwa.
Pressure is on.
But by the way, ebu fungua jamu kombele. Juu sasa.
Come in, don't let a jam, my friend. I have news for you. Pia bibi niko. Katikati ya hiyo traffic.
Ini Mombasa Road.
Tunaelekea kite.
We are about to.
Kite ama
kite. Unaelekea kwa barabara.
Hey bana, uko tutakaa huko.
No bari. Anyway,
Ngojeng expressway. Ngojeng expressway leo niende.
But then kulize. Younger brother kiza wa mbele ya the elder brother. Kuna shida?
Me personally sina shida.
In the society kuna kwa na shida.
Sijui, sidani. I hope not.
Jeje kunaelekea. Inakaa possibility.
It's a real possibility. Yeah. Changamka. Mi achana, mi maisha yangu. Mi sipanguingwi.
Sipanguingwi. Cha mi ni enjoy life kwanza.
So, hey, by the way, mzee aliketi chini juzi akaniuliza swali fulani ni kafumble. Aliniuliza, why are men nowadays taking too long to get married? Hey, swali nikafikiria.
Jia aliwa kiwa 25 bana.
Sahi, venye niko sahi mzee alikuwa sha.
Bana.
So, ebu tell me, why?
Bana, society may change.
Give us your wisdom.
Acheni kuambia, society sahi may change. First of all, kupata msiri wala sito down na yeye. Inoma. From a girl's perspective, men in their mid-20s, wana time ya kuwa, so kuna time ya enjoyment, ku go see things out there, ku make their careers, ku make money and nini. And then from a guy's perspective, madame sahi wameadimia kama maziwa ya kuku ama ya ng'ombe. Mana kuna wasichana huku inja yu.
For sure.
Okay, ujo kuna.
Ni venye hawako ama ni...
Ama ni vilatu wapati.
Ni venye... Ni wife material ndio hapa wapatikani.
Exactly. Ujo kuna bichi yangu niliza swali juzi. Ujo acheka kwa nini? Juu, acha nipatia the context ya kicheko yangu. Kuna ubu wezi wetu alikuwa record podcast like 2 weeks ago. Akasema, aka pull out. Akasema, ya mazesi wezi. Come show the trick ya kurecord podcast. Ni hito museme ni bichi yako kwa mea story. Na hiyo story ni yako.
Ama zana ni
story ya kitabo. So ini, but ini real, ini bishti yangu. Bishti yangu nilikuwa namuuliza. As in, hey bro, kwani, bishti yangu niliambia. Hey, kale matafuta bibi. Nikamshu bro, sukuna dame. Kayaambia exactly, natafuta bibi si dame.
Kuna difference.
Kuna difference. man, sasa unaona sasa. So,
anaume ni wabaya. Unajua anaume wako na ule demo na date, lakini wao wanajua ikikuja kuoa, sikuoi.
Sikuoi.
Alafu kuna ule mmoja anajua ule nikiwa yule.
Ah, ni yule.
Yona kapeta, history imeisha.
Ah, man. sasa wacheki, so vile as in kuna wale wife material. Angani kuna the rest. Unaona? So wife material ameadimia siku hizi.
So you think that is the reason why?
Even part of the reason why. So alafu by the time wajua sasa hata society kushia kuwa na hiyo like design vile society ime redesign yenyewe. As in kusettle down lazima ukume establish kwa life. Wajua kitambo wasa walikuwa wajengana. Bana nyinyi mnaona mnaingia tu ka single room pahali. Mnajengwa kitanda na familia. Hizo mastaff naweza kujenga life. Ai sai dema ataka by the time anaingia marriage akome jenga her own thing. Asikuja kutegemea u boys. The same thing to a guy. Hey, msa ajiuliza sana kia wa dem sai nampatia nini. Acheki. So I think hizo ni some factors na zina affect. Hey, unapata tu asa anachapa date, that fine.
It is true na it's not a huge deal nowadays.
Yeah, yeah.
I think marriage kitambo ilikuwa more of support.
Exactly.
Squeeze watu ni independent.
Eh, sana.
Both men and women are independent. Unaweza ishi maisha yako bila need for a wife.
Yeah.
You don't need to be cooked for versa. Anymore. You don't need your clothes to be washed anymore. You don't need... Hizo vitu zote unaweza get.
Yeah.
Dema anaweza ishi maisha yake bila need your
mwanaume. Yeah.
Everything she needs anaweza pata. Especially part. Financial freedom. So, yeah. Inakuwa tricky, especially given that today's society wezi pata raw love venye umesema.
Yeah.
And I get. So marriages mingi ni marriages of convenience. Unaona. Of course kuna wale walipendana blah blah blah. That's cute. That's nice for them.
How
but
nice.
But uko nje to the struggle because
una struggle.
No, your raw love.
Aiko.
So kitambo marriage ilikuwa na substance.
Hey, man.
Squeeze apart from kuishi pamoja. Apart from companionship, financially, in terms of helping nini, hizo vitu haziko anymore. You can't even plan for them or expect them from anyone.
Moja bila nilikuwa na kushow sitatembea kwa asi sana hiyo mwaka. I realize mimi ni loner. So alafu nakaa tu kwa nyumba na watch staff zangu najiuliza sasa nikioa.
kuna mtu atakuja kuchukua hii remote.
Unataka kuchukua hii remote. Alafu unajua wajua Mr. Few what? Si wasi wengi relate na. Unaona?
Naweza pata am relate. So inabidi ubebe TV mbili.
Ati sadi kama kwa room nyingine na TV yangu. Yeah. Acha ikae story.
Nikaa na nini your space.
Alafu ati wajua like sai unakaanga hivyo una leo shule. So na maji uko na mseko wa nyumba. Hey, tunakula nini leo?
Uko like kwa sasa lazima kufikiria story ya food zaidi.
Yeah, man.
You get. Ama kaa yani dem.
Yeah.
Unafanya kazi. Jamaa anakutext na kuuliza unanipikia nini leo. Sasa unatoka jobs. Umetoka class yako ya masters ama PhD. Alafu unafikiria sababu za kwenda kupikia mwanaume wenyewe chakula.
If stuff.
Na kupigia nguo yake ya kesho pasi.
But yeah, I think to have to host mse ameoa.
Yeah, bada. Kuna beshi yangu fulani. Tulikuwa tu tunaongea by the way mse aliyoa chini ya maji. But anyway, tulijua. Ilikuwa harusi. Simba. So, tulikuwa tunajua. So, tukaongea kwa simu, tumepiga story. Nikamuliza by the way, how is marriage life? Kaniambia out of 5, I would recommend 1 out of 5. That was 2 weeks into the marriage.
2 weeks into the marriage. I'm
saying, like, bro, miaka tano itakuwa negative.
Hey, mzee, marriage kubaya. Kenya tusijaji marriage. Kenya tusakatua
sana. Mzee, kwenye umekuwa zile mpaka za TikTok.
Mzee, nimeangusha.
Unatumia toothpick kumeangusha, unashangaa.
Mzee, nilikuwa toothpick kwa mdomo. Sasa imeanguka, sijui kule imeenda.
Imeruka juu ya mgongo.
Oh, imeruka juu ya mgongo. Sasa imeruka juu ya mgongo, aje kutoka kwa mdomo. Kwa
zile mpaka wazee za online. Kali. Acha tu na.
Sasa.
So na get.
Sato watafuta msi, watafuta msi ya meoana. Ama ameolewa.
Akuje, huu msi yata ndio ntaita. Alafu nipatia mwingine mwenye meret fit.
Ama mwenye meret fit.
Sijui nitatafuta ule msi ya na enjoy marriage.
Kunaye?
Leo realize that's quite a task.
Eh, sasa kufuka utapata, hiyo ndio noma manze.
Alafu kuna ista vile wase upendana, wanaishi fit, mashaoni tamu nini. Until wawane, things na change suddenly. Yeah. I don't know why now that one we will need an expert. But you know, after honeymoon, vitu zinazawa kuenda south. Nikao kia kapete, you know, it's not the same anymore.
Kia niwarifaa kuwa history of marriage. Kwa podcast naitwa Living Truthfully. Yeah, Amani Maranga. Hey, one of the best pods in Kenya. Azi mkitaka, kama utaki pod kwa na jokes kaa yetu, enda huko.
Living Truthfully.
Mkitaka serious discussions na kujenga kimaisha. Like umsa the latest episode unaongea kuhusu title ni anatomy of marriage ama kitu kama hiyo. Eh, utapata my insights zingine crazy. Kuhusu marriage na nini na nini na hizo mama stuff. Wewe unaangalia huko manzi. Mimi siwezi kusaidia vile.
Hatuna content.
Tuna content
ya marriage tunatoa wapi?
Eh, walai.
Bana.
Eh. Sio acheki sasa alafu. Acha to go back to kuna story nilikuwa nikupatia leo.
Eh, hey, heartbreak.
Ya heartbreak. Basa si ya mademu. Ya mademu nilisha patiana zote kwa podcast. Sayi, watiki, kuna history will happen a few weeks ago.
Talking of cars and heartbreaks.
Yeah, talking of cars and heartbreaks. kuna story na involve cars na heartbreak hapa hivi. Sayi, wata imbishita, mina bishita angu fulani tulikuwa na engagement kule Meru. Inaitua engagement, msee. That's what we say in business terms.
Business engagement. professional tulikuwa, engagement.
Tulikuwa na engagement kule Meru. Sasa, the idea was to pane matatu tuene Meru. But sasa tukajambia, sisi ma baby boy manze. Sisi ma director wa kampuni mana. Tunaishia business engagement. Si utafuta gari, tuishia nayo nini? Tuishia nayo Meru alafu turudi. Kasama, sasa tu haya gari. Eh, sana pigia msa wangu wa kahaya. Eh, msa na nisho. Eh, bro, mechelewa saiba gari. Zimeisha. So, nikafanyaji. Kengia Google. Kamika Google kahaya. In Kenya, in Nairobi.
Hey, that is the first mistake you did.
But yeah, It's a context to this. Ni kitambo.
Mm-hmm.
Sio kwa 2017 huko.
Okay.
I was young and stupid.
So tutakubali ni kitambo.
Ni kitambo by the way. Hapo sidanganyi.
Yeah, so kitambo nini li happen? Long time ago.
Long time ago. Tuka Google kahaya in Nairobi.
Mm.
Tukapata The Star gazeti ume advertise. So tuko like, in this time advertise.
He's on the red flag.
So shit mean kaza ni legit your time. Oh man, my cast.
Yeah, koni konini.
Sadi kaza ni staff nile legit.
Mm.
Business legit. I sasa tukapiga umse, hata ni madam. Madam akachukua simu. Akachukua simu wazee akasema, "Hey, mimi ningi mishop yangu kwa Karen. Nimesiko tao tutaka gari site kujia ama." Ambaye kujeni, akasema, "Ama afanye nini hivi? Tuni tuwe driver wangu alete." Alafu sasa mwishie nayo. So fanya nini vitu mimi deposit kwanza.
Hey.
Leo tuka debate na boys wangu tuko
red flag.
In the red flag, but you start with advertise kwa gazeti.
Mm.
Yes.
Mm.
Amesema deposit kwanza. Yes. Mm. You have to save hassle like Nadi Karen.
Mm. Uh-huh.
Ah, tuma hiyo pesa.
Okay.
Tukatuma. Akanini akasema, hata nimepatia driver gari anakaa. Akapatia namba ya driver sasa. Sasa tuka call driver, driver akasema anatoka Karen anakaa sasa.
Mm.
Ah, tukasema tumpatie like 30 minutes atakuwa tawa at most. Bora tunamcall after 30 minutes hiyo line ingi.
Hey.
Tunakuwa line ya umadama ingi. Ah. Ah.
Hivyo tu.
Kaja tumecheswa. Tukachukua tu miguu yetu na virago zetu.
Park your legs on your shoulders.
Tukafika pale tea room. Pale Accra Road.
Tukaingia 14 seater.
Tukaingia 14 seater hadi Meru.
Wei, tazama tu aku call back.
Sasa ngoja the funny thing ya ti. Hata asi. Wachiki vile wasa na kukoningi hafa watupo yo line.
Mm.
Asa watupi line.
Wako tu.
Ay, baudu kwa namba u madam 4 years later.
Si mwambe pesa yangu liaji.
Sana wananga tuwa na post two masters of file. Niko like, hey, man, when ni kon lady mbae.
Hey, noma, noma. Hey, poleni bani.
Ile Nairobi
nimepata. At least now you know. Kwanza hii season ya Christmas watu wanatafuta magari zile za kwenda kuonyesha watu wote.
Hey, ni kwambia, chani kwambia one thing, eh?
Either unaenda kuonyesha
okay, na mtu. Ukena bari, vitu tatu.
Mm.
Barrio, harusi, a Christmas. 80% ya magari hapo
ni kahaya.
Talking
of which, tunahaya kwenda home.
Ameamua kujatesa watu kidogo hapa hivi manze. Lazima mti.
Mapata msako na kibenz pale.
Hey manze.
Anatoka huko akiacha watu wote anasema jamaa is doing well. Living large.
Unasema fake it until you make it.
Mm. Atia ni ufala, unaweza fanya hivyo. For sure, unless unajua Christmas time magari zimejaa nini.
Haya, kuna zile
za kwa stage 12 hours.
Ama like mna kapulo wa sei kadhaa.
Mm.
Mwaneka bari wedding stuff kaya. Yeah. But ila tuna ati for show of purposes.
Mm-hmm.
Aka sisi mwaze tumesekiwa. Hii kampuni inafai tupatia deal ya kuadvertise hapa hivi.
Tumekuwa tukisema hivyo. Tumekuwa tuki-advertise hii company for free.
For free bana. Sasa sawa tupeleka hadi nyumbani sasa.
Tunaenda nyumbani na ndege.
Oje hii hustle ya kutravel Christmas vile
uniko. Fly 540.
Hii hustle ya atia kuna na ma public transport manze. Hiyo tala. Hii ninafanya gani si look forward kutravel home.
Kwanga mbaya. Sasa tumeamua tunaenda na Fly 540 pale Wilson. Fly 540.
Lakini na fly on land.
Lakini
bado ni ndege.
Yaani ni survival.
Survival
moka hivyo.
Moka wazi. Give us your monies. Eh, baadhi ya cheki. Baadhi tuweke till number hapa hivi kwa hii stuff.
Mm.
Asa tutumiange pesa.
By the way.
Kwani iko nini?
Kwani ukisikia umebarikiwa.
Ukisikia umeguzwa basi.
Ukisikia umecheka kidogo. Piga smile bana una. Chachisha mpesa pale.
Ama hiyo baadaye tutatengeneza till number kwa niko nini
tutatengeneza with time
actually baadaye alafu disclaimer out there ojo sasa baadaye kutu DM kwa page zetu za social media wakidhani watu wangelesha. We have news for you, tuko na social media manager.
Kuna manager huko vya tos jili ile endelea.
So wazo kena kutia palo. Je, ni
watafuta Victor ama Kale?
Unashtuka.
Tupata jema fulani hapo unashangaa.
Au ni nani? The team is growing. Sasa mazee, send us your money to the party huku nje.
Timi na grow, timi na grow. We realize ya tuwezi kazi.
Eh, man, send your monies.
Send monies.
Ah, man.
Ya kazi. By the way, kuna watu watumanga dosi. Tushai tumia madopa.
Oh, by the way, tushai tumia madopa.
Shukran.
Shukran sana, tunashukuru.
Eh, but hapa si tuko kupiga story, kupatiana fire content.
Yeah.
Na tuende nyumbani.
Kabisa.
Sasa unajua, very soon tutaanza kufikiria story za pale YouTube.
Yeah. Hey, tuna hii YouTube tunangoja.
Ni venye tu sasa tuna pesa za matisho. Unajua huko we lazima ungara.
Lazima ungara. Sasa hiyo tunakaa kwa board mazi.
Na mablanketi. Sasa tukishapata pesa ya tisho, tunaingia YouTube.
Na socks.
Na socks, lakini socks, tunapiga hapa body.
Oh, tisho hapa body.
Kwa chini unavaa kishort.
Bas.
Sasa lazima
na pesa ya kuna, na kuinyolewa kidogo at least.
Bas, unapiga pale
fade. Look good for the camera. Anyway,
ndio sasa.
Good to be back, manze.
Good to be back.
It's been a long time and not a good time away. Tumemiss ku record podcast and finally you're back.
Mbaya sana.
Yeah.
Mbaya
if,
sana.
If things go well, it's hard to promise anything. If things go well, tuta record episodes zingine before mwaka hii.
Inshallah.
Saidi how it goes, manze.
We'll do our best.
We'll try our best, manze.
Kama kaka holiday kalea kangekuwa, pia ingekuwa in doubt.
Pia ingekuwa in doubt, bana. Mtulipe tuache kazi zingine.
To concentrate na kuwapatia content. Concentrate na
podcast, bana.
Hey, but
anyway, good to be back, manze.
Good to be back.
Looking forward, manze. Hopefully, let's try. We have good plans, but tumesema Mungu apanguingwi.
Apanguingwi.
So we'll itenda yende.
And itenda, kaenda kakiendanga.
Amen.
So very soon, maybe tutakuwa na news.
Yeah.
Tutakuwa na breaking news.
Breaking news on the pod.
Ndo yourself.
Yeah.
Mm-hmm.
Anyway, manze, thanks guys for listening in and being our fans, manze. And yeah.
Asanteni sana, tunawapenda.
Tunawapenda sana. Send us your monies.
We na wewe umeomba sana.
And let us enjoy our holidays. Miss me mbelezi wako. Too many pesa.
Graduation ni wewe tukuje tukupatia pesa mingi.
Mina yaki ya nenda ku apply till lamp. Anyway. Chana your story.
Santeni sana. Thank you for tuning in.
Adios.
Adios. See you on the next one.
Atujaji introduce leo.
Hey, nilidhani tunajulikana.
Yes, Abinios Githenji Mutahi.
And I am Victor Derito.
Adios.
Kwaheri.
Kuna joke leo?
Zii.
Hey, budo, uja record podcast wiki kadha usha saa unafaa kutulitunia joke
hapa. Nilata jokes. Kuzi ama serious, man.
Yeah, all seasons, eh?
This is the serious season.